Tshifanyiso tsha 24. Yeso e ṱaḓulu. Yohane chapter 19 verse 38. Mishumo ya vha apostola chapter 1 from verse 6 to 11. Muvhili wo faho wa Yeso wo fhaululelwa kha tshifhambano wa vhewa tshaloni kana bakoni. Hone nga ḓuvha ḽa vhuraru, Yeso o vuwa vhafuni, vhathu vhanzhi vho amba na ene, nahone maḓuvha a mahumi maṋa musi o vuwa vhafuni. Vho mu vhona a tshi gonya ṱaḓulu, sa musi vha tshi khou zwi vhona kha itshi tshifanyiso. Yeso u kha ḓi tshila ṋamusi. Mushena vhoṱhe vho faho vho tenda Mudzimu, vha tshilavho, vha ṱaḓulu. Mushe o vha e murangaphanḓa muhulu na muporofita wa Mudzimu. Hone Yeso ndi murwa wa Mudzimu. Ndi ene muhulu kule kule u fhira Mushe. Mushe o endedza Vhaisiraele vha wela lwanzhe, nahone vho tshidzwa kha Vhaigipita. Hone Yeso o ḓela u tshidza vhathu vhoṱhe vhane vha mutevhela. Nga ḽiṅwe ḓuvha, Yeso u ḓo vhuya hafhu, sa zwe a gonyisa zwone nṱha ṱaḓulu. U ḓo dzhia vhoṱhe vha mutendaho uri vha vhe nae ngei ṱaḓulu. Dzikhonani dzanga, nṋa vho ḓi lugisela u ṱuwa na Yeso naa? Tendani Murena Yeso Khristo, ndi hone ni tshi ḓo tshidzwa.